Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, hose naho hari ibiganiro byacu n'amakuru yacu. Ndabashuhuje cyane rero, mwiriwe, murakomeye, muraho neza. Ni Thomas Kamiri ndubasuhuza, dore cya kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika rero ngaha nguyu ngibyo na hanyu. Turi kumwe na Pascal Hayagumukama. Pascal we.
Karame.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane.
None se Hayagumukama gusa wowe ntabwo yagase?
Ndayaga cyane.
Nuko. Tuyagire rero.
Njera jamba yagiye rwose, ndabona hano Kigali tumeze neza, imvura irimo kugwa, ndetse imisozi ndabona imeze neza cyane.
Kandi na mu gitondo yari yaguye.
Hoya mu gitondo agace nkerereyemo ntabwo yayigeze.
Hey. Burya se muri Kigali hari ahantu imvura igwa rimwe na rimwe, ahandi kayihorera?
Tukibona none. Ndabona irimo kugwa nubwo atari nyinshi cyane.
Yego.
Irimo kugwa none. Icyo nashaka kuvugaho rero, nagira ngo ihera kamo impunzi z'abarundi bagenzi bacu bari mu makamba atandukanye n'abaraye batashije ubundi ku munsi wa kane. Bajye undi bataye rwose, bajye kubaka Burundi bwacu, bajye guhinga abahinzi, aborozi borore, abacuruzi bacuruze.
Yego.
Ndibyo rwose, batahe bajye kubaka igihugu cyacu.
None se wowe kuki udataha? Urashaka iki mu Rwanda?
Ndimo nshakisha ubuzima, ntabwo ndafatisha ku buryo nataha.
Kandi ntabwo uri impunzi?
Ntabwo ndi impunzi. Ndimo nshakisha, ubwo nanjye nimara ko hari icyo maze kugeraho, nzatangiye gufatanya n'abagenzi banjye kubaka igihugu.
None se utwo uronse nubwo twaba dukeya, hari utwo woherereza umuryango iwanyu?
Yewe ntatwo pe, ntabwo nabona ukuntu ntaboherereza. Kubera ko nyine urareba imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda imeze nabi. Mbere naratubona nkigererayo ari agacungo ngura nkakagura. Ari nko ku munsi mukuru ababyeyi nyine nkabaha umunsi mukuru. None kubera ubu ngubu nyine imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda imeze nabi, nta kuntu nabona najyayo, nta n'uko nabona nanaboheza n'akantu naba nabonye.
Za Western Union ntabwo zikora?
Yewe bakaturaho amafaranga menshi. Birahenda cyane ugiye kubikoresha biriya. Ubu nahisemo kujya nyashyira kuri konte, ubu ni mbona nyine hari aho maze kugera, nzataha nanjye nge gukora nk'abandi bose. niyo mpamvu nakangurira inshuti zanjye abavandimwe b'i Burundi n'abanyarwanda bose ubu ngubu burimo kugwa bashakisha amafaranga bahinga bahinge kureda n'abacuruza bacuruza ariko bamenye kwizigama ntibafite intego bakoreraho nukoze
hayagumukama ndibwira yuko bakumvise urakoze
urakoze namwe ijwi rya Amerika
komera komera noneho duhamagare Innocent Innocent
karame
urahura komeye
ndakomeye
Innocent dukorana ntabwo ashigutse ngo yitere hejuru akeka ko ariwe mpamagaye uratangaza iki
ntabwo nshaka kuvuga bamerereye gukora umutekano wanjye ariko nashaka kuvuga uko nabasabye ijambo murari inyuma
none uraribonye ariko
hari interview nashakaga gutanga nuko ntegereza ko mumpa igisubizo ndakibura ubundi nashakaga kuvuga nashaka gutanga ku buhamya bw'ukuntu narokotse ubwicanyi FPR yakoreye abahutu mu Rwanda 94
kagira inkuru
nshaka kunyomoza ikinyoma FPR imaze imyaka ivuga yuko itigeze yihorera imyaka yose ishize ariko nyine nabasabye ijambo ntimwarima ntimwampa igisubizo ntimwanye utamumpakanire niba mpamvu
ndabona
ko nawe bazayifunga iyo radiyo ntabwo mbizi
buretse Innocent icyo cyifuzo wagitanze ryari cyo gutanga interview
hashize ukwezi n'umunyamakuru umwe twaganiriye yambwira ko azambwira umwanya ariko nta kintu yambwiye nategereje ndayibura
wabinyujije mu buhe buryo mwabivuganye gutya kuri radiyo cyangwa wohereje ubutumwa bwa email kuri Facebook wanyujije kuri Facebook wabigenje ute
namubwiye ko rebuze kumpamagara tuvugana tuza kuvugana inyuma mu gikari anyemerera ko azabaza babishinzwe ubwo nyine ndategereje nta gisubizo yigeze ampa ubwo nyine nabonye ko mwanyirengagije kandi mu by'ukuri mu mutima wanjye mba numva ndemerewe kubera ko nge ndi umuntu uba ushaka kuvugisha ukuri kandi nkatanga n'ubuhamya bw'ibintu byambayeho buriya ibintu bijya bimbabaza iyo FPR ivuga ko itigeze yihorera naravuze mushiki wanjye na mukuru wanjye mu ntambara
ari abasirikare ba FPR babishe
bimbabaza nabyo bibamo
n'abasirikare ba FPR babishe
reka mbanze nkubwire mu Rwanda hari imfubyi zaho n'abapfakazi mfite abana bavindimwe na mama b'imfubyi basigare babiri mwana n'abana bane bose barabishe n'abandi bantu duturanye n'abafite intuza ibyuma mu mitwe bishwe none ikintu kiba kimbabaza nuko FPR ivuga yuko ngo umuntu wapfa yishwe n'isasu mu ntambara none nkibaza nk'abahutu bahari bafite ibyuma nkibaza n'ibi isasu ritema cyangwa rifite inkota igitema
ariko se niko Innocent ndakeka nimba narakurikiye neza nuko uvuga ngo ni FPR kandi sinzi nimba ufite ububasha n'uburenganzira bwo kurega FPR nta matohoza wakoze ahubwo kuko iyo uvuze FPR ntabwo ni ukuvuga ngo FPR abategetsi bayo baricaye bafata icyo cyemezo bapanga uwo mugambi nuko naho ubundi nagira ngo nkubaze uratandukanya FPR n'abasirikare bayo ku giti cyabo cyangwa ni FPR koko wahamya ngo niyo yabikoze
ubwo nahamya kubera ko FPR isa ni ubwo navuga ko ari igisirikare cya FPR kubera ko cyateraga kikaza kwica abantu igihe mu ntambara aho babaga bafite inkambi mu ntuza za Rutare inkambi za Rutare bakaza kwica batera ibitoro shuma bakica abantu ariho mushiki wanjye bamutwariye na mushiki wanjye ariho bamwishe ndeba nanjye nari mpari amagambo bamuvugaga n'ibyo bamubazaga byose byose nari mari abantu bose bindi byose birazwa ahubwo mu Rwanda hari ibintu leta irimo gupfukirana cyo kutavugishwa ko kubura uruvugiro hari ikintu kitarimo kutanga kubura aho umuntu avugira kubera ko byanga byakunda buranyerezwa ushaka kuvugisha ukuri ukanyerezwa ariko njyewe navuze yuko rwose njyewe nzatanga ubuhamya bw'ibyambayeho n'ubuhamya bw'ukuntu bagiye bica mushiki wanjye n'ibyagiye biva intambara zanjye n'ibiki byose no kunyomoza ubwicanyi bavuga yuko nta itigeze yihorera bose mu Rwanda aho twarapfuye benshi cyane barashira imiryango irahari
ariko niko inosa urabe ndumva hari aho ugenda ubeshyera ngo barabipfukiranye nimba narakurikiye neza ntabwo abategetsi ba FPR bigeze bahakana yuko nta basirikare babo bamwe na bamwe bakoze amabi hari nabahanwe gusa kuvuga ngo barabipfukirana byo ntabwo nabihagararaho ngo nihanukire mbihakane cyangwa mbyemeze nta nubwo ari uburenganzira bwanjye ahubwo nagira ngo nkubaze iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ntabwo wayitura ikibazo cyawe
komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge se no komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ahubwo ushobora kurebwa nabo ukaba wabizira kubera ko n'umuntu uri mu nteko reka maze nkubaze nawe munyamakuru wemera ko mu Rwanda hari abahutu bapfuye
barahari
none abo bapfuye hari raporo y'abantu bakabazihaniwe
barahari
ubundi reka maze barahari
harababihaniwe
beruka bavuga yuko ngo ari 46 mu Rwanda mu gihugu 46
bahanwe
none nkibaza
oya bararenga
none nkibaza ubundi nubwo hari ibintu bitajya bisobanuka umusirikare waruvuye muri Uganda kubera ko ngewe umva abantu bafite ubuhamya ni abantu babaye mu gihugu tutigeze duhunga nzi twebwe intambara yarabaye twihishaga mu bihuru kugera intambara irangiye ntabwo twigeze tuba muri karitsiye twabayemo urumva abantu bose bapfuye ese ubundi bose bapfuye ese ubundi nkibaza ko abantu twe duturanye nta musirikare n'umwe wigeze wari utuzi naho twe dutuye ubundi babwirwaga n'iki umuhutu n'uwuhe umututsi n'uwuhe reka ngo nuko nyine mu buhamya bwanjye nari gutanga bukuremo ukuntu mushiki wanjye bamutwaye mushiki wanjye baramutwaye bafata abantu barabica twe duturanye two mu kabande batwika inzu z'ibyatsi n'abana bose barabica mushinya ari kubera ko yasaga n'abatutsi ari muremure ku buryo ari muremure baramujyana bashaka kumujyana ahantu irutare bavuga ko ari bene wabo noneho bahura n'umuntu wari w'umuzi ari we wamwikishije noneho aravanse ikiramo mu rushyijyana he urumva ni ukuvuga ngo hari ibintu bidasobanuka ariko noneho nyine kubera ko nta kirago nta hantu umuntu avugira afite ariko noneho nta kuntu umusigaye yavuye mu Bugana atazi umuturage duturanye bamenye ngo ahantu mvuka ngo umuntu nawe umututsi nawe n'abatutsi nabo bagiye barokoka interahamwe nabo nibo bagiye inyuma bakajya baranga tuyu n'umuntu bakamwica nta kuntu umusirikare utaruzi umuturage ahatuye yari kumenya ubwoko bw'umuntu
none ko bivugiye ku radio se ntabwo bufite
ubwo abarange niyemeze gupfa n'ubundi nta kibazo ntabwo naruta mushiki wanjye na murumuna wanjye bapfuye gupfa
nangiye
n'abandi bose barapfa n'ubundi na mushiki wanjye yarapfuye na mukuru wanjye yarapfuye urumva n'abandi bavandimwe banjye benshi cyane nta kibazo nanjye bazanyitse
kuko iyo uvuga ngo wabuze uruvugiro ukavuga ngo mu Rwanda ngo iyo uvuze uranyerera niki se kikubwira ko ubu ngubu batamenya aho uri
nta kibazo n'ubundi nta kibazo bazabimenya cyangwa bizagenda gute ariko nta kibazo nuko mwanyimye umwanya ngo bijye birambuye none se reka maze nkubaze kuvuga ngo wajyanye gutanga ikirego none niba perezida ahagarara akavuga iti ntago FPR igeze yihorera urumva yuko ushobora kujya imbere noneho y'ubuyobozi bwayo ugatanga iki kirego bavuga ko uzagira erega hari ibintu byapfukiranwe ari nayo abantu batajya bavuga kubera ubwo buba buri mu gihugu ariko nta n'ukuntu depite umuntu w'umudepite agenda akavuga ngo asabiye imbabazi abahutu bose ukagenda hari abahutu bamukari n'icyatu zitari gatozi nta muhutu ugeze umutuma ngajya kuvugira abahutu yuko ngo bicujije ngo ibyo bakoze icyaha ni gatozi uwishe agomba kwicuza ibyo yakoze ariko nkanjye wavutse intambara yabaye mfite imyaka ingahe mfite imyaka 6 urumva 7 ntabwo ushobora kuvuga ngo njye ndishuza nta kintu nakoze kuvugira na rubanda nyamwinshi ku bantu bose kandi cyatuzi itari gatozi nacyo aba ari ikibazo ni ukuvuga ngo nabo ubwabo ukivuga nuko bagira ngo wenda byo kurengera wenda imbehe cyangwa wenda nawe atabirikiye atabizira nawe ntarebe yuko hari abantu abaho twapfuye
Inosa ndumva fite
icyo nashaka gutanga ubuhamya bw'ibyambayeho by'ukuntu narokotse n'ukuri iki byose wenda no kunyuma cyangwa nange wenda bazanyice n'ubundi ntago naruta mu bandi bene watu bapfuye nange namushyize wanjye namukuru wanjye nawe abakundaga nta kibazo
Inosa
bazakora icyo bashaka
Inosa ndumva ufite agahinda kenshi cyane simpamye ko iyi radio ubwayo cyangwa se no kuri radio yindi kashira Sinzuko nabivuga gusa reka gushimire yuko utanze ubuhamya bwawe ugize ubutwari bwo gutanga ubuhamya bwawe hanyuma ibindi nawe uzagerageza ariko ku nabivuga ngo ikise kureba ukuntu ubutabera bwa gutabara niba utizeye ubutabera bw'u Rwanda se uzizera ubuhe urumva
yego ndumva kutiza ubure warumbira kutiza ubucamanza bw'u Rwanda kubwizera kandi bashaka kuko uri kutajya hagaragara ntago bishoboka nta nubwo wakwizera nyine ubwo n'ukwemera tugapfukiranwa tugagumya tukamirirana ubu mu bantu noneho ubu muri iki gihe basigaye bababaye bafite intimba n'agahinda n'abahutu ukuntu ababo bani basigaye basa naho bateshwa agaciro kuvuga ngo nta muntu wapfuye barapfuye bagashyira amamiliyoni ibihumbi nk'ubu mu mudugudu ntuyemo abantu ni benshi cyane bararenga ijana na mirongo abo nibacya mu mudugudu wonyine atari n'akagari urumva nicyo kintu ubu ni nabo basigaye bababaye badafite aho batura ibibazo badafite aho bavugira uburenganzira bwabo cyangwa bahanira ubuzima ngo bahabwe agaciro
Inosa reka ngushimire maze duhe n'umwanya n'abandi nabo ntabwo twakwiharira radio twenyine kandi ari ya twese
murakoze ariko umuntu uzaka ko tuganira muza nawe igihe wenda nkiriho wenda nanjye batarangana kubera ko nibo bamenye ko uvugisha ukuri bahita baguhindura n'ibyaha utakoze urumva nta kibazo uzashaka kumpuza nawe uzabikenera yuko nabeshye uzampuza nawe tujyane interview musobanurire uwo ari wese hamagare rwose nta kibazo igihe batarangana niteguye kuganira n'uzabishaka wese
yeah.
Uwo hanze abo mu Rwanda uzabishaka uzampuza nawe
yeah, ndagushimiye cyane
murakoze cyane
ngaho umugoroba mwiza
yego namwe
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mutubabariye hari igihe abantu binigura kandi koko ni uburenganzira bwabo igihe batanatukanye igihe bavuze agahinda bafite cyangwa se ibyishimo bafite amakuru yabo ni uburenganzira bwabo gusa sinzi nimba ibyo Innocent avuze ari ukuri ntabwo ari uburenganzira bwanjye bwo kubinyomoza cyangwa bwo kubihamya ibyo ngibyo ni ibibazo bireba u Rwanda n'abanyarwanda Pacifique niwe turi kumwe kuri telefone Pacifique we urakomeye
ndakomeye neza cyane mutumitse
muratangaza iki
acha ndatangaza yuko akanyota mu Burundi katwishe mu iyi
minsi akanyota kakwishe kandi uri muvuga
ubwo turamaze gikingo cy'indwi hose sitati iri ko biraba ngaha atwe dusanzwe tuba ngaha mu gisagara cya Bujumbura twari dusanzwe n'ikinyobwa gisanzwe kiva muri buraseri hariya muri buraseri hariya mu Buyenzi kinavuga iyo kitaboneka icyo rero benshi rero tukaba turi ko turibaza bisi kugana zote zishikara dusoma amakuru atandukanye n'ibibonetse rero ukatusanga birazinze kuko vuba ikiyeri cyari kigeze ku 1400 mugabo uya n'ikibonetse kigeze ku 1800 na musteri 2005 yahora kuri bibiri urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane urumva n'umuntu yahora yitahira ku mugoroba bajya guteramira ku kabari yitema akanyota urumva yuko ubu uya burahatiramira kuko adakaronga ibyanwa tunywa amazi
Nikos iyo ibinyobwa bya Bararudi bigenze gutyo nta rukanywa mubona
yoka ye urukanywa nako ni iminsi nako nyine Umeze nko kwatuye twahora ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari akagwa twahora tumwa kava hari ya mu rugombo nako kaduti kageze ku gihumbi akandi kagitaza nako niko kagende kabutumwa kava mu misozi yo mu ntara za ruguru muri noro cyangwa muri site niko tumwa iyi minsi nako nikaheza ngo kadukwire kuko abaca bakanwa ni benshi kubera ibyo binyobwa byo muri kuraseri nabyo byabuze turaruka muntu rero n'umukuru wa graferi ntaratubwira impamvu yoba yatumye bibura nawe ujya dusanzwe tuzi yuko graferi ikoresha isukari iva hariya mu Rutana muri kino gihe nayo isukari tubona ari nyinshi kuko bari barafashe ingingo yo guhagarika bya biyoka bimwe by'ibiringi byakorwa n'isukari ariko byahora bituma isukari ibura muri graferi isukari niyo tubwira yuko batayibona uko ajyayo imanuka ku bwinshi tuyibona amazi nayo mu Tanganyika nayo dufise menshi Tanganyika ntirakana ikirumva rero ntituramenya ngo batubwire ku maradiyo ngo batubwire impamvu yoba yahabaye cyangwa kiyoba kigishije inyuma ituma inzoga tubura kandi dusanzwe tubona imashini zirirwa birangira kandi n'abakozi birirwa baratonda ariko bikabona kubera nko ku wa mbere twabona ibikamyo biparisaje imbere ya buraseri ntawuramenya ikibazo ariko rero ugiye nko gusoma ku mbuga ngurukana rumenyi baravuga yuko ngo uba ari umukenyuro mushyashya rero kukiduta abandi bakavuga ngo ni bya politiki abandi nabo bakatubwira yuko nibyo dusoma mbwa ku mbuga zitandukanye ngo yuko ngo buraseri ngo yobigire yimukire muri Kongo
bigiye kwimukira muri Kongo
ngo muri Kongo ariko turiko turabisoma ku mbuga zitandukanye
umva Pacific
ndazivuga izo mbuga kandi ngo ngo kugura amadobite ngo ari amafaranga ngo y'agaciro
Pacific we umva ibyo ngibyo bijya ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ngo uruganda rugiye kwimuka buraseri ngo igiye kwimuka ngo ijye muri Kongo icyo kintu reka nkwemereye yuko tuzashaka abayobozi ba Brarudi tukababaza kuko nimba uwo mugambi bawufite kugira ngo bahumurize abarundi ko byeri zabo zitazabura amusteri zabo zitazabura reka tuzabashaka pe
nukwela chake kugira nyine baduhi nyishu kugira tumenye mpamvu ingene byoba bimeze kukurumba nko muri kino gihe dufite amakuru menshi atandukanye ibihuha bitandukanye
ni ibihuha rwose
ntibaravuga impamvu cyangwa icyo bacahabaye
eee
tuguma rero twemera biriya dusoma hariya ayi
rero
gukorera abantu kwicwa n'akanyota nabujya muri kino gihe nawe uri kuba mu myaka umwaka turi ko turamera nk'abarangiza amaradi yuko izuba ryatse ibitoke bitanu n'akagize karaboneka bagasamira mu kirere ikinyoka kihari nifani hata kiraboneka ifana na turabye yuko ari iz'abakitwa natwe dusanzwe tudakigize urumva ntibyokunda yuko dukitwa ngo tunywe agafanta wumva bica bigorana nawe umunyamakuru nawe ucubyumva urumva bica bigorana naka gakanwa nako k'iwacu k'ikirundi ntikaboneka nk'amashaka ariyo mahonda nayo uya intara zimwe zimwe ntibakiharima tugiye turanywa gahuke ariko dusoma nako ntikaboneka urumva nabizi ko nk'aba bana bo mu gisagara cya Bujumbura aho ubahaye akagwa bagize ngo bakubite n'umukenke baranyinyigwa kuko baba bimenyerereye kariya kwa hariya muri Brasil kameze neza urumva n'ikintu muri uwo mwanya tutarabona isiguro yacu ahubwo mwoza kuturumberera bariya abantu nyine bakorera hariya kugira ngo uyu munsi bave kuduha umuco kugira tumenye impamvu yoba ihari n'icyo bacabitumye kugira tuge n'ibi bintu byo kuvuga ngo twimukiye muri Kongo abandi byo kuvuga ngo umuzungu ngo agira aho mbe ngo agire yigiri wabiburaya abandi ngo leta ngo yoba ngo yamutubirije kw'amakuru maremare ubu dusanga ari inkuru dutandukanye rero twibaza ibintu bitandukanye
ye Pacific
ubu uri kuraraba nk'aha mu gisagara cya Bujumbura ukuntu ubona abantu b'amakinga bayererana amakinga barondera inzoka ku mapepa atandukanye naho bagize ngo barabironka bakurenze udukarato tubiri udukarato tubiri nko ku muntu yadandaza nk'ikarato zirenga ijana urumva yuko adashobora kujya
ye Pacific
rero urumva yuko biteye amakenga kweri naraba hano mu gisagara kweri nk'uwo munsi ho hasanzwe ari famedi nk'abagize imanza ho baca bakoresha ry'amazi yo muri kinji cyangwa arya yandi bita kaci
reka tuzabashakira abayobozi ba Brarudi hanyuma bazabamara impungenge urakoze cyane
yego nawe murakoze mugize neza mugire umunsi mwiza
yego nawe radio y'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ibitekerezo byanyu amakuru yanyu musangire nabandi. Turi kumwe na Isidore. Isidore we. Isidore. Uri mu biki? Telefone yawe kwiri kuvuga nabi warebye ahantu hari umurongo neza.
Ubutirumvikana?
Noneho ndakumva.
Yo Pacific ari karavuga. Najye ndi nicyo noterera. Urabona mu minsi heze hari ha ikibazo cy'igitoro cyari cyabaye ndanye. Ariko abantu baragerageje kubivuga ko ibintu byinshi mugabo abantu baragumye biyunguruzanye bya nabi na mu miduga no mu mamoto. Ariko ageze igihe kirasubira kiraboneka. Je nibaza yuko n'ibyo bya Brarudi umuntu sinzi ko yotonyenya gatoyi kubera byama byashyitse hanyuma bigasubira bikadadanuka. Mugabo si iby'imbeshere nyine ibyo bintu by'ikinyobwa cya Brarudi muri iyi minsi n'umuziwe hari Bujumbura. Abantu birwa barangara ku makinga bagenda kurondera mu mihingo y'igisagara cya Bujumbura. Ariko hariho n'abagenda bakabura. Nuko rero nimba ari Brarudi nimba ari byashyitse yuva mu gakerere turabona bavuga ngo n'amafaranga y'agaciro yabuze. Nuko nimba ari byashyitse yuva mu gakerere ikavuga icyabuze hanyuma abenegihugu bakarindira bafite umwizero.
Niyo mpamvu nyine niyo mpamvu tuzashaka abayobozi ba Brarudi cyane cyane kuri iki gihuha kivuga ngo bagiye kwimurira Brussels muri Congo. Tuzabashaka tubabaze Izido. Urakoze.
Hanyuma
uvuge kagufi ariko Izido.
Mukiza baduza ibiciro basubira. Nibaza yuko umwanya Brarudi atabindi biciro bishyashya irasohora yuko borindira mugabo akagumiza kwa bya biciro nyine bahora bagurishaho. Nibyo byo babyiza by'ingenzi.
Urakoze.
Namwe murakoze.
Komera. Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Diodone. Diodone we. Amakuru yawe.
Amakuru yanjye ni meza.
Nuko yasangire n'abandi.
Yewe ikibazo mfise cyangwa icyumviro. Nikicyerekeye kicegeranye cy'urya mugwi wa ONU. Wasabye rugero rukiko mpuzamahanga gutanguza amatohoza ku Burundi ku byaha byaba byarakozwe. Jewe ndavye neza. Ndibaza ikibazo bavuze amabi yabaye kuva mu kwa kane umwaka w'2015. Mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi bwinshi cyane byinshi imyaka 29. Ariko nkikura narakuze ngifite imyaka mike kuva 93 hadika intambara abantu barapfa hapfa umukuru w'igihugu ubutegetsi bwakurikiye burica sinshigikiye abica abandi. Ariko ndibaza ikibazo kubera iki uwo mugu wawe ni nshira avuga ko butanguza amatohoza guhera mu mwaka w'2015. Icya kabiri bitaraba amaradiyo amashyirahamwe arasemerera yamara aha n'aha arabashamiranye abantu bashobora kumererwa n'aba banyagihugu. Iyo ni ibibibona ibihari mu gifaransa baravuga ngo vumye prevenir kegerir, aho gukinga bakareka abantu bagapfa bamara gutikira bagaca ngo tanguza amatohoza kugira abagirize byaha bafatwe. Kero sinshigikiye n'uri ariko ndibaza ikibazo nibaza ko ko byabaye
yego
buza bagatohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi ariko ntibavuge ngo here muri 2015. Turashobora kubaza ikibazo ati nani kuva muri 2015
Diodone
mu Burundi habaye ubwicanyi gusa?
Diodone, hari umunyamategeko duherutse kugirana ikiganiro n'ejo bundi kuwa kane n'abandi bahanga n'abanyapolitiki basobanura yuko ubwo bwicanyi bwabaye mu Burundi abarundi aribo bagombaga kureba ukuntu babutohoza bavuga yuko bari babyumvikanyeho Arusha muri amasezerano ya Arusha bagashyiraho abarundu bwabo bakishyiriraho umugwi wo kurekurirana no gutohoza ukuri mbese ugakora umurimo wawo ugakora akazi kawo ukanwanisha barundi ukunga barundi hanyuma ariko akajyaho na sentare yihariye ya chimanza zayo mabi yagiye aranga Burundi niba uwo mugwi sever ubonye ari ngombwa ibyo bintu nimba koko kandi na ushobora gusoma amasezerano ya Arusha niba ibyo bintu bigomba nimba ibyo bintu bitabaho abarundi bari mu biki barashaka ukuri barashaka ubutungane barashaka mu kinyarwanda bavuga komora ibikomere
ukitwe dusubiye inyuma gato inama nshinga amateka mu Burundi iriho kandi yemewe yatowe n'abanyagihugu uwo mugwi uravuga aho amasezerano ya Arusha yategekanye gukurondera ukuri no kurikuranira inama nshinga amateka yarawushizeho uri kurakora ku mabi naho yabaye ubu ejo icyegeranyo cy'inama nshinga amateka nacyo yarasohoye kuri aya mabi yabaye mu Burundi kuri ubwice bwo kuva muri 2015 baravuze bavuze amaka icyenda ashoboka y'ubwicanyi bavuga crime contre l'humanité amaze kuba ari mu butungane bavuga n'ayandi atandatu akirondegwa bataramenya neza uko izatotangaza mwa gikoro k'amatohoza hanyuma tuzagaruka muri kiriya cyegeranyo cy'ukuri harapfuye abapolisi mu Burundi abandi baranyika kiriya cyegeranyo cyawe nta hantu namwe bavuga umupolisi yarapfuye rero abarundi bikadikera kwibaza ikibazo kw'ibyo bintu atacoba biri inyuma yabyo gushaka kubonera abana bariya mu gihe mu Burundi habaye amabi menshi kandi yakozwe nayo imigwi itandukanye ariko ikaba kiriya cyegeranyo kiviza uruhande rumwe nta kintu coba kinyegeza inyuma y'ibyo bintu
aho ngaho naho icyo cyegeranyo icyo cyegeranyo uko bakivuga ndetse nawe ubwawe uko mukivuga ntabwo mwigeze mugisoma mu by'ukuri ikindi icyo ni kimwe icya kabiri nuko uriya mugwi kari akanama ka Loni bari abahinga bawoni ibyo bajyanye muri sentare mpuzamakungu ni ibanga nta uzi ngo baravuga kanaka kuko bene ibyo byaha ni gatozi bibazwa umuntu ku gatwe ke ntabwo amazina batanze muri sentare bigeze bayavuga ku mugaragaro ntabwo rero wavuga ngo barebye uruhande rumwe rwonyine gusa kandi utazi ibikubiye muri raporo bajyanye muri iriya sentare ni ugutegereza ahubwo tukazareba mbere yuko twitera hejuru tukazareba icyo sentare izavuga ku mazina mbese izasohora tukareba nimba abishe abapolisi barimo tukareba niba abishe abaturage barimo ibintu nk'ibyo reka tuzategereze turebe hanyuma ikindi cya kabiri nuko mu kiganiro twagiranye n'uwo munyamategeko kuwa kane yatubwiye ko na leta y'u Burundi yitwariye muri sentare mpuzamakungu ubwo rero nayo ifite amazina yagejejeyo reka nayo tuzategereze turebe ibyo aribyo byose muri yindwi iza umushikiranganjajwe ajejwe agateka ka muntu yanyemereye ko kuwa kane tuzavugana tukaganira muri isanga rindira uzamwibarize mbese
ego mereka turindire ariko sinibaza kuko urumva ko bamaze gutangura sinavuga ngo ni brand of fear umwe yajanye muri sekiye wundi yajanye mbese ko bisaba kuba tukumvikana na leta y'u Burundi kuva na kera abo niyo yarakoranye igapropoze by'abasoda abapolisi leta y'u Burundi kazanka bakaba bashatse niyo yindi sete icyo cyegeranyo bazokora bazagera se bumvikana kugira ngo ibyo sete yifuza bibe ko mbona batazobihuriza ko na leta y'u Burundi
nge nakwifuza yuko mwajya musobanuza abanyamategeko kuko byose bigendera ku mategeko leta y'u Burundi ifite uburenganzira bwo kwanga ibintu kubera ibyo bita mu gifaransa souveraineté u Burundi ni igihugu gifite souveraineté gifite uburenganzira bwo kwanga ibi n'ibi bwo kwemera ibi n'ibi noneho ibyo byose ariko bigendera binyura mu mategeko reka tuzarebe amategeko icyo azavuga ahubwo tujye twiyambaza abanyamategeko ariko kandi nabo batabogamye batusobanurire neza
kubera ko ari umunyamategeko ushobora gusanga yaragiye mu bya politiki akivugira ibintu bya politiki gusa aho kugira ngo asobanurire abanyagihugu iby'amategeko reka bose tuzajye tubarondera mbese maze badusobanurire sibyo
ama n'igisabo n'ijyanye rishika kure rika kuza gukora amatohoza no guhamagara abakozi beza aha ariko bakaza kubikinga kuko byabaye yoni hari ikira bya
oya Dieudonné aho ntabwo twakumvikana ntabwo twavuga rumwe umuntu wangu butabera abagamije iki icyangombwa ni ukuvuga ngo bareke kuza gukora amatohoza ahubwo nge nakwifuza ko bavuga nibaze bakora amatohoza bayakore neza
sinabyanze kubaza gukora amatohoza ariko ndavuga ko iyo nama yawe nisanzwe ifise n'igisata kigezwe umutekano kubera iki ibyo biba abanyagihugu b'abarasenzi bazogaruka bikaba ihari bitabare kare icyo nashaka mu mushika kure bagatabara bibaye mu Burundi ibyo bizoba n'ahandi
ibyo ngibyo ntabwo erega loni sinzi impamvu ariyo mushingiraho kandi igihugu kibaye justement gifite souveraineté abategetsi nibo ba mbere bashinzwe umutekano wa rubanda abategetsi b'igihugu runaka nibo ba mbere ku isonga nta wundi ushinzwe umutekano w'abanyagihugu nta wundi ushinzwe ubutungane bw'abanyagihugu ukoze icyaha akica ni leta ifite inshingano ya mbere yo kumujyana muri sentare sentare zigakora neza ubushikiriza manza bugakora neza abanyapolitika bagakora neza bakorera abanyagihugu igihe bibananiye urumva loni nta kizabamarira urumva abanyagihugu ni mwebwe mufite inshingano ya mbere yo gukebura abo mwatoye baba babakorera nabi ukababwira muti muradukorera nabi nk'iyo sentare nimba yarateganijwe mu masezerano yarusha kuki mutabaza abategetsi banyu impamvu batayishyiraho bibabarize hano kuri iyi radiyo ndabigutuka ingawuro nguhaye umwanya amasogonda atatu bisabe
njyewe icyo nasaba abarundi bo bonyine ubwabo aba bamaze kwicamo ibice abanyapolitiki bari hanze y'igihugu abasenarede n'abandi bavuga ko batavuga rumwe na leta bari mu gihugu bari bakwiye kwicara hamwe bose atanu mavuyemo bakaraba ati amakosa yabaye he bonyine kuko ibi byose bifise racine muri ibi bintu bya politiki batumvikana ko yaba bari hamwe bari solidaire ibi byose ntibyobaye nicyo nabasaba
ye Dieudonné urakoze
ego none nisa kandi kabazo gato
niko se waretse tugaha n'umwanya Bernard na Tuyishime nabo bamaze iminota myinshi bategereje koko rega ngaho mirongo itatu ariko najya kurenga ndakwambura ijambo
oya ntarenga nagira ndabasabe muzo dutumire mushikiranganji yajejwe indero n'ibyo ubushakashatsi mu Burundi twafise ikibazo twagomba kumubaza kuko mu mayuniversite minuza amaze umwaka narahejeje
yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
yahabaye muzo mutima kakadisigurira
ye ubwo kandi yabyumvise
murakoze rero
ndagushimye nanjye cyane ye umugoroba mwiza nshuti zacu muteza amatwi ijwi rya Amerika rivugi Washington DC nkuko rona rimaze kubivuga mu kanya Bernard na twishime barategereje duhere kuri Bernard Bernard we urakomeye nuko uratangaza iki rero
ndashaka kuba kugira kubyeka gato ka muntu gato ka muntu oni ili ashamu bya runi bigeze gato ka muntu karavuga iravuga ko gato ka muntu ndi kare karahungana nicyo karimo karahungana cyane ariko ndumva harimo atari kora byemera nkuwo umaze kuvugana ndumva ko menga na byemera Ugiye kureba n'abantu mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi barimo barafatwa barimo barishwa ku bintu bitatahuritse umva hafashwa ba mu gihe cyacu urimo hafashwa ba hari ubwo bigezeho no mu gipolisi ga urabizi mu monge hari mu gipolisi ga nacyo kuvuga ngo yagombye kwica uriya bwemushyize amanda wa monge nzaga ko biriya ni ibintu umuntu gahunda akwiye gukurikirana ukumva abantu mukayanza abantu bari kwa batorwa mu nzuzi kirya kigiranye rwego cya kagatika kazi na muntu kubwangije ndagifikiye ndagifikiye ku ariko ndagifikiye ku buryo batigeze bavuga baravuze abantu batanu mu Burundi bari ko barahungabanya n'igihe kagatika kazi niko kuba batarabavuga amazina ariko niba sintare nuko yakoraga amatohoza yayo kugira ngo nayo ibashengeze kuko urebye katika kamwe nawe Thomas Kamilindi yaba mu Burundi urabizi uwakubaza udamugizi wanyu n'umunsi makuru wabaza kubwawe wavuga ninde ari ku isonga ryanyuruze uriya munsi makuru uriya bigira Imana ndetse n'undi uriya wundi wo mu Ngagara nibo niko karuru ntanze gusha abandi benshi barishwe kandi birazwi twavuga ko ari indega ku by'ukuri ku kijya cyegeranyo niba ahubwo nibasabira se iya FPI ikora amatohoza kugira ngo bakoze ibiro byaha boba ndumva baravuga abantu ibintu byinshi bya mirongo icyenda na gatatu ntibyari nibasabe hadeho sentare ibaho ibyo tozi byose ariko bigaho tugeze uno munsi nibabanze bakore bino by'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagire batohoze ibyabaye hanyuma ngasha mvuga kuri Union Africaine Union Africaine aho bikira ntangaza cyane njye nibaza yuko nta burenganzira na bumwe ifise bwo ko yoza gukingira igihugu cy'u Burundi mu ngwara ziri mu Burundi zikoze abantu bari kubarishwa umugabo Union Africaine bari muri ari umuntu yahoze avuga ko bitari ngombwa ko yaomi atakomeza gutohoza ku Burundi hariho ngo sentare iyo sentare ya Afurika nta burenganzira na bumwe ifite nta bintu yarusha mbega ibyabaye mu Burundi ntibike byihaguruka kugira ngo ihagarike abarundi bari kubarishwa za musaga za mitakura zande yarigeze ihaguruka kugira ngo irundi abasiri mbere y'abasirikare kuko ubu bwa Afurika yarigeze n'abasirikare ibarungike ntabwo yigeze ikora ubu ndavuga ko ibyoroshe ibireke mbe kubyita kuko nta burenganzira na bumwe ifite na mba ibike iriya bariya iyo ntuzenane iriya oni ariyo igire itohoza hama sekiri nayo ikore mbakubita intare mu gahanga babikoze iyi niyo yafite ni ukuri ibirikira kuvuga ndabifata nk'uko umenga niba ukurikira ashyikira amazi ariko araba mu Burundi
ariko ikintangaza Bernard ikintangaza yego ibyo uvuga ok tubyemere ariko ikintangaza ni ukuntu ubutungane bw'Uburundi bwo mutabusaba ngo bukore akazi
nyakubahwa umwishywa makuru umwishywa makuru muri kazi mu Burundi ifite mu Burundi turabizi ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi buri ku muganga uri ku butegetsi mushiki muganga uri ku butegetsi niba byibuka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku matora harimo abatabyemeye barihungiye ababyemeye bemeye ko muri sentare bagira iyo shingiro bangira barabikoze baremeza ko umuganga utwara we watsinze amatora mbega muri nibaraba akarore ko muri kenya ngiyo ibyibikira akora sibyo kugira ngo izi nkuru za hano mu Burundi zigabanuke ntabyo ariko urakora nicyo gituma wumva Union Africaine itangwe kubyitanwa kubikwita mu bintu bitari bushoboke njye mbona yuko itari bikwiye kubyitanwa ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi nta sentare zihari ntazo zihagarika
oya zirahari ahubwo nimuzisabe zikore neza
twumvikane
nimuzisabe zikore neza nimuzisabe zikore neza kuhabaho zirahari
ndakubwiza ukuri ubu ntabwo ubu ndaguha akarorero ngende hano ahantu hamwe ndakubwiye ejo habaye hafi mu gatondo ntara cy'ibitoki muri komine Rugombo Mugina habaho ikintu bita ibintu biba by'amamodoka zitwara inzoga z'igisubi niko babivuga harabaho abantu urudito ngo baravuga ngo itoze amafaranga ibihumbi bitanu mbega iyo rudito k'umodoka rudito imwe ituze amafaranga ibihumbi bitanu ntibazi ariko aragenda baravuga ngo nobe ariko nawe nta nibyo bazi barasaba musitanti wa komine Mugina kugira ngo bavuge icyo kintu aravuga ngo ntabyazi mugabo bahora batanga amahera igihumbi magana atanu kwirudite ndega ni kwa gukunda abanye gihugu nibemere ko mukose abaye mu Burundi kugira ngo bemange Burundi burakenye hamabu bemange mukose abaye basabe bafatanye nabo bahunze kugira ngo bubake igihugu batse mfashanye zize mu Burundi kuko Burundi barakenye ibunze ari kirica abantu ibyo nabi bari kuvuga ngo ari soko ni buruze ngo iki nibiki iyo ngire guhotera nko mundi iyo modoka ejo zitwara inzoga z'ibisubi zata zamana tujumbura isaha kumi nimwe saa cyenda zari kuba ziri Bujumbura iyo myigaragambyo yo kuduza amafaranga bamwe ngo nibabiri mu ibarabara ntibazikara bazibira amafaranga abazibira imodoka zabo gutakambira umusitanteri wa komine Mugina kugira ngo wenda ababwira impamvu izo modoka ziriko ziratangishwa itagisi y'ibihumbi bitanu
niba ayo mahera adateganijwe n'amategeko ibyo ngibyo nta karenganyo ni ukurenganya abantu nicyo wakwamagana
imbaraga atari ibyo ndiko ngaruka kuri ibyo bya Brasili Brasili ndaravuga ngo muri Kongo ntabyo ndiko ndashinga ariko mugabo Brasili igeze ahatemba ejo ku wa mbere ku cyumweru dutangiye ikiganiro
uvuga ariko wanzura kubera ko dufite benshi bategereje
ego nigeze ariko mbare gato mbaze mvuge ku gikorwa cya Brasili niko mwite mukuru
wanzura
ego ku gikorwa cya Brasili igihe cyuzuye umuntu yaheze kuvuga ngo muri Kongo yimuka ariko ntabwo yimukira muri Kongo icyo cya Brasili icyo duca amadovize mu gihugu cy'u Burundi ntacyo Brasili afite amafaranga y'amarundi Brasili afite amafaranga y'amarundi tuyajyana he tuyajyana ngo bonyine Brasili iraheranye iri yashyira hamwe Heineken nagiye kukira Brasili Brasili yuko tahandi bakura amafaranga y'amadovize kugira ngo baze kurangura iriya bintu bakoresha mu nzoga ziriya za Brasili rero urumva umwanya barasezera bariya abakozi babo kandi ni benshi barajahe kubera iriya guverinoma y'Ubujumbura iri kirateza ikibazo mu baturage bacu nyenda wenda niba
urayibeshye guverinoma ntabwo ibereyeho guverinoma urayibeshye ntabwo ibereyeho ku gucinyiza abaturage abanyagihugu Berna reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo na tuyishime reka duhe ijambo tuyishime kuko nawe amaze umwanya munini ategereje urakoze
murakoze nawe
yee tuyishime we
ikarame
ndagushimiye ko wategereje cyane wihanganye ni umwanya n'uwawe rero
nandi bo mpamugaye ndi Kigali harakonje bakavura kari kugwa
nakavura cyangwa ni imvura ifite umurindi
ariko nyine harakonje rero mbonereho no gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyane ko duherutse kwitorera perezida wacu kandi twamutoye rwose mu mucyo no mu bwisanzure cyane ko nk'ubu bitagenda neza n'abayobozi nawe yagiye abahindura ibyo rwose turabishima ariko nko mu bihugu bindi ndetse cyane ko nka hariya mu bihugu by'abaturanyi ho amatora muzi ukuntu bimaze iminsi byaragenze
uravuga mu Burundi
oya muri ibyo bihugu bindi by'abaturanyi bagombye bagomba gusubiramo amatora
uravuga muri Kenya
muri Kenya
erega no mu Rwanda ndahamya yuko yo haza kugira umuntu unenga amatora nawe yari kujya mu rukiko rugaca urubanza nuko nta mahinyu yabaye nta makimbirane yabaye mu matora muri Kenya rero bavonye ibintu byabo bitagenze neza bajya aho kugira ngo bajye mu birere bajye mu rukiko rurabakiranura
erega nawe perezida wacu twaramwemeraga ni mpamvu twagombaga kumutora kandi ntihagire imvururu ziba noneho nyuma y'ibyo mbonereho no kunenga buriya uriya muntu witwa Inosa hari ibintu avuze rwose numva bitari byiza
bareka twumvikane ni ukumenya nibyo cyangwa si byiza
oya burya nyenda sinavuga ko ari byo kubera ko wenda bishobora no kuba ari byo ariko sinamenya ariko ndi hari aho
ni uretse rero twumvikane tuyishimiwe umuntu wivugiye ibintu avuga ati ni ibyanjye aho urumva ufite uburenganzira bwo kumwambura ibintu bye uvuga ngo hari si byo
ntago mbimwambura
umva wowe ndumva ukiri mutoya niba umuntu afite agahinda aho kugira ngo umubwire ngo ibyo ngibyo kandi uvuga ngo bishobora kuba atari byo ahubwo mwegere umwumve umutega amatwi umuhe umwanya uhagije abanze yinigure ashira agahinda nibibana ngombwa arire abishoboye hanyuma mubone kuganira ariko nta bubasha n'uburenganzira ufite bwo kuvuga ngo gye ibintu byanje ngo sibyo uhereye hese
bo nagiraga ngo wenda niba bishoboka muzamutumire kuri radio natwe tugire ibyo tumubaze
reka tuzabikore kuko hari n'abandi bashobora kuba bafite agahinda nk'uko yabivuze batavuga
nabyo birashoboka
kandi ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere mu Rwanda hari abantu bajya bavuga bati natwe ni muduha uburenganzira bwo kurirera abacu ibyo ngibyo byarabaye kuva kera ntabwo ari ibanga rero ahubwo we nimba bitakunejeje ukavuga ngo si byiza ibyo ni uburenganzira bwawe ariko kuri ntabwo wagukuraho
yagiye nyura ngo mu nzego zose ngo bagenda ngo bamurenganya iyo ndumva ko urenganyijwe mu rwego rumwe urundi barakurengana ese ubuyobozi bwose yabugezemo baramurenganya
ahubwo wamugira inama nyine y'ubuyobozi azajyamo ntibamurenganye mugira inama azajye hehe
umbe mu Rwanda ubuyobozi buhari ni bwinshi
mubwira azajye hehe
none
kuko we yivugiye ati maze bantambikane noneho mubwire urwego azajyamo rutazamutambikana
n'umuntu ubundi ko yavugiye ku ijwi rya Amerika ho kuko cyatavugira
ku radio ijwi rya Amerika yo ntabwo yamutambikana niko tuyishime ndagushimiye cyane
murakoze namwe
inosa tuzongera tumutumire hanyuma mumubaze ibibazo nabyemera
mutumire rwose natwe tugire ibyo tumubaze
kandi n'ubu ngubu ndizera yuko agikurikira iyi radio n'ababyumvise urakoze cyane komera
yego
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abantu biniguye uyu munsi agahinda kamababa aba agahinda kabyeri abantu biniguye uyu munsi rwose nuko umwanya uba mutoya ariko buri gihe nakagaruka turacyafite nk'iminota 8 gutyo noneho duhamagare Jean Baptiste nawe agira icyo atubwira Jean Baptiste we
ndabumva
amakuru yawe
amahoro turashimira Imana nitwa Jean Baptiste nacumi ndi Bujumbura mu Gisagara
uyu munsi Imana wayishimiye
uyu munsi nayishimiye usibye ko uno munsi ari mu munsi wa gatandatu twebwe dukunda gushimira Imana kwa muhungu ariko buri munsi turashimira Imana iyo bukeye amahoro kandi natwe tukaramuka
yego
jyewe cya mbere uno munsi mu Gisagara cya Bujumbura twagize urugendo kuvuga rw'amahoro rwo kwerekana yuko ata mutekano uhungabana mu gihugu ata agateka akazina muntu gahungabana dufite kwagira cyegeranyo cya ONU bajya abakomiseri batatu ba ONU kandi sitebwe nuko jewe nitwa ko ndi umugabo hariho abakenyezi nibo bagize urwo rugendo
ngo witwa ko uri umugabo ntabwo uri umugabo se
oya ndi umugabo nari navuze ko twebwe turi abagabo hari igihe mvuze ubu twebwe twagerageje gushyigikira abakenyezi bacu hanyuma nagira ntangure kuvuga ku cyegeranyo abakomiseri batatu bawe ntibarekwa gusohora hariho benshi bagiye barabivuga mw'ino minsi ko jewe nari maze iminsi ndwaye ndi ku mutego ariko benshi bagumye bagira ikintu twita amadinda cyangwa amadidane ngo kubera rero bamwe bavuga yuko ngo iki cyegeranyo cyawe ni cyaje gihengamye rero nagenda rekana ukuntu cyaje gihengamye icyo cyegeranyo cyawe ni kandi nacyo gituma kenshi abarundi benshi tuciyamirira
umva Jean Baptiste mbere yuko nkwemerera yuko ukomeza reka nsubire mu byo navuze icyo cyegeranyo banza umbwire nimba waragisomye
icyo cyegeranyo jyewe sindagisoma cyose
hagarariraho ngaho iyo ugiye gucira urubanza ikintu utazi uba uri mu nzira itari yo kuvuga ngo kirahengamye utaragisomye hituceceka urakoze wirirwe oya ibyo ngibyo ntabwo ari byo none ho twihamagarire Etienne. Etienne we. Etienne.
Amahoro neza, mwiriwe neza ni kubavuga.
Yee, wiriwe wiriwe.
Yee, mwiriwe akuri kutira bizwi jamwe.
Yego yego, amakuru yawe.
Neza turashimye iteka.
Aha.
Yego.
Eh, komeza. Kutavuga cyane
icyo nagira mvuge
yego
nagira mvuge kubaza bijanye n'indero kugaruka gwacu ku ngingo umushyirangange wigisho yavuze ya ngingo ababyeyi benshi bazishimye ni ukuri na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho umwana wawe yagenda gutora diplome ajya gutora diplome akakubwira ati nkeneye kostime cyangwa kostime
umwana se si uburenganzira bwo gusaba ababyeyi be
none ngira nk'uhakarorero nk'umwe warigishije umwana haragera arangiza amashuri ugaherigwa umaze guherigwa umunsi wo gutora diplome umwana akagira ingorane zo gutora diplome kubera atampuzo nziza asise nawe uri ntawe niyikora ariko ukaraba ati jyewe nta kundi nibugire ndi umubyeyi reka mfate ngikintu ugatusanguriye ya nzu yawe wahururamwo agatera diplome yayitora akataka kabura we ya nzu ugacusohoka mukagenda urayigurishe ngo yagiye gutora diplome ariko ibyo bintu umva aribyo nyakuba mwesha amakuru
umva
sabwe
njyewe ku giti cyanjye umwana numva ari uburenganzira bwe bwo kubwira
ntabwo ukire mu ijambo ni uburenganzira bwe ariko ejo haza ufata inzu yawe uvamo uyigurishe ngo umwana wagiye gutora diporome umugure kositimu
oya umva njyewe uko nari ngiye kubivuga
ego
umwana n'uburenganzira bwe bwo ku bwo gusaba ababyeyi be icyo ashaka cyose ahubwo noneho hari ababyeyi nabo ni inshingano yabo yo gusobanurira umwana neza uko ubuzima buhagaze ubuzima bw'umuryango we ubuzima bw'ababyeyi be abo bavukana bakabimusobanurira neza akabyumva noneho ahubwo bakamuha n'intumbero wowe uzahindura gute ibintu turimo impamvu mbikubwiye ni iyi njye niko iwacu bandeze
yego
data niko yandeze wowe uzakosore ibyo ubona bitagenda neza mu muryango wawe ikindi hari n'umugabo witwa Thomas Sankara
yego ndamuza amateka yiwe n'amandayumva
yasize akantu k'umugani ngo honte à celui qui ne fait pas mieux que son père n'ukuvuga ngo niba ubona iwanyu so na nyoko baso wanyu batarateye imbere muri iki gihe tugezemo ngo bubake amazu ashakaje amabati ngo bagure amamodokari wowe se kuki utabikora
ariko reka nce bugufi ndakubwire aho nshimikiye ntugiye ngo nikindi nshimikiye ku bukene umuntu aba afise
ni wowe ugomba kubisobanurira umwana wawe
umwana abana b'iki gihe urubyaro rw'iki gihe urabisobanurira ariko muri generasiyo abamwebamo ko abana bishyura ntibiga bangana
ibyo erega Etienne twumvikane nanone ibyo ngibyo uragaruka ku ndero yo mu muryango kuko indero ihera mu muryango umwana wawe kuva kivuka ugomba kumwumvisha yuko afite ubushobozi bwo gutera imbere akoresheje uburyo mwebwe mufite mu muryango
ego
nawe kwifuza iby'abandi ibyo ngibyo nabyo ni inshingano zawe zo kumusobanurira ko kwifuza iby'abandi atari byo ahubwo agomba gukora ku buryo azagera nabo aho bari cyangwa atakana harenze naho kuvuga ngo abana b'ubu ntibumva ntabwo ari byo
Thomas nagira nkubwire mwibi bihe turimo
ye wanzura dore dushigaje amasogonda atanu
community. Yego. Ibihugu bya East Africa community urugaruka rwacu mu bihe tugezemmo. Ni ijyangingo umushyanganje yafashe. Ni ngingo yoroheje ababyeyi benshi.
Ni byiza ibyo rero.
Ni ngingo yoroheje ababyeyi benshi kuko icyo nasaze kuvuga, nasaze kuvuga ko dukengurutse ijyangingo.
Reka rero duhinire aha ngaha, dore dushigaje amasogondi 10. Urakoze cyane Etienne, namwe nshuti mwese z'Ijwi rya Amerika ndabashimiye byimazeyo. Nakagaruka, ntabwo umwanya twawubona wose mu kanya makuru.